papoya.
I don't know.
sahau mafanya kazi baya mama yeye kazi alina siri moyo ukishapenda kuna siri penda
Yes!